Jo Efeso 5. Kaka un nyithind Nyasaye mohero, nyaka utem mondo ubed machal kode. Beduru gi hera, mana kaka Kristo noherowa, mi ochiwonwa ngimane obedo misango madum tik mamit ni Nyasaye. Terruok gi tim ma ok ler mora mora, kata gombo, kik bedi e kindu, kendo kata mana wacho kik wachi. Nimar mano ok owinjore gi Nyasaye, kendo tim makuodo wich, kata twak mofuo, kata yuma, bende ok owinjore. To moloyo onego ugo mana erokamano ni Nyasaye, nikech ung'eyo ni ng'ama terore kata ma ok ler, kata ma jagombo, ma en ng'ama lamo nyiseche manono, ok noyud gweth mar loch Kristo gi Nyasaye. Kik uwe ng'ato wuondu gi weche manono, nikech gik ma kamago ema miyo Nyasaye olo mirimbe kuom joma tamare winjo wachne. Kuom mano, kik urip gi joma kamago ngang'. Chon ne un jomudho, to koro, kaka usedoko joruoth, un joler. Omiyo nyaka uwuoth ka joma nie ler, nimar ler ema kelo ber gi timbe makare kod adiera duto. Temuru mondo ung'e gik malong'o ni ruoth. Beduru mabor gi joma timo timbe mag mudho maonge ohala. To moloyo, umi kit timbegi ong'ere ratiro. En wich kuot kata mana wacho gik ma gitimo ling'ling'. To ka gik moko duto gole lela, to kitgi madiera nenore. Nikech gima kite onenore malong'o e lela, lokore ler. Mano emomiyo iwero niya,
"In ma inindo, chiew. Chiria kuom jomotho, mondo Kristo rieny kuomi."
Emomiyo tang'uru ahinya kaka onego ubedi. Kik ubed ka jomofuo, to beduru ka jomariek. Kik uketh kinde ma un go, nikech ndalo gi gin ndalo mag richo. Kuom mano, kik ubed jomofuo, to temuru ng'eyo gima Ruoth dwaro. Weuru mer, nono to ubiro ketho ngima uchuth. Kar timo kamano, to Roho ema mondo opong'u. Weruru wende gi zaburi, gi wende lemo ka un kaachiel, kendo kuwer kamano, to denduru Ruoth e chunyu. Kamano gouru erokamano pile ni Nyasaye Wuoro kuom gik moko duto, e nying Ruodhwa Yesu Kristo. Beduru gi winjruok e kindu, kumiyogo Kristo duong'. Un mon, luoruru chwou mana kaka uluoro Kristo. Nikech dichwo ewi dhako, mana kaka Kristo ewi kanyakla mar joma oyie kuome ma en ringre, kendo en jawar mare. Kuom mano, mon nyaka winj chwogi weche duto, mana kaka kanyakla mar jo Kristo winjo Kristo. Un chwo, heruru mondu mana kaka Kristo nohero kanyakla mar joma oyie kuome, mochiwo ngimane nikech en. Ne ochiwore kamano mondo puodhe, koluoke gi pi kendo gi wach, mondo ka okayo bedo mare, to bedo gi duong' kendo maler, maonge chilo kata jorwok kata gimora mora makamano. Chwo onego her mondgi mana kaka gihero ringregi giwegi. Ng'at mohero chiege oherore owuon. Onge ng'ama ok dwar ringre owuon, to opidhe kendo orite. Mana kaka Kristo bende rito kanyakla mar joma oyie kuome, nikech en ringre owuon. Wan to, wan fuond ringreno. En mana kaka muma wacho niya,
"Emomiyo, ng'ato weyo wuon gi min, to padre kuom chiege, kendo ji ariyogo doko ringruok achiel."
Nitie adiera maduong' mopondo e wachni, to aneno ni uwuoyo kuom Kristo gi kanyakla mar joma oyie kuome. To un bende uwuoyo kuomu kama. Ng'ato ka ng'ato mondo oher chiege kaka oherore owuon, kendo dhako ka dhako bende nyaka luor chwore.